Shikulile pamo isimbuton. Shilekeni. Shikulile pamo uo uo.
Umulimi umo atile. Ishite ya kulima ya Afrika. Lekeni nde ya mukutanda. Havana kutila kwa kunsala.
Umulimi umo atile.
Atile. Efyo aimine nembuto shakwe ishisuma ingano uluchelo uyo mwivala akasuva kawa aletanda asuka kuisha uyo kumushi umulwani nao efyo aimine nembuto shakwe isho atemwa ubushiku uyo mukutanda shikalolo uyo nakalolo Mulwanita kwete vala uyo nakalolo Moneni muya mwine Ngano efyo shamenene Pamona kalolo Umwine wevala atile Yonse fimano ya mulwani Nomba shilekeni Nkeshivane mwine pakusombola Imbuto isho ine natandile Nkashi senda kumushi Isho ine shatandile Nkashi kolonga nikano kocha Ndeti na ulyo mwaka Kutisha isamena na kavili Afika lolo shafifumye Sala e,
kutiba chula,
sala e,
kutiba
kwa,
shilekeni, shikulile pamo.
We want to wonse muchalo. Walikwata avalwani Bwewe na Kristu bonse Walikwata avalwani Vambi inchi tosha Likwa imweni pamulandu wavalwani Vambi ifyupo fya likwa Vambi ni vamu kamfuidwa na vana vanshi wangaine Nomba tulekelele saa Akeshi vomwine pa kupingula Ngafilio mulimi atile Shilekeni shikulile pamo Oh, pika lolo shafifumye Kutina ona ule mbuto shandi Pakulwisho kufifumya Shilekeni, shilekeni
Shilekeni, shilekeni
Kutia hivyo mule mbuto na leswa
Shilekeni,
shilekeni